Mukama situla mana kabaja mufufu yensi nabatuza nabalangira ebituletero kulume ebintu byansi ebituletere njawukana ewafe gyenakulira tewaliyo na makulu anakacaitu kanywa kulu na kulukulu ozinga waliyo mugenyi enanga mukulu naye ewafe yenze mutye mukulu sikusooka nezita kuva mabega nageza nsooka tezava mabega tewali kirabisa nga abatakulembedde naze mabega mwebale ababaddewo ku lwange mwebale mwebale abayiwo omubi sanki asanti sana mwebale ababaddewo ku lwange mwebale mwebale abayiwo omubi sanki yo asanti sana bino betulimu biringa ebipange ate mukutandika tetwakuba bipande newolaba abaleri abakuba ebipande nembakankanya ate gwe tunaddamu bino bebyo bimu biringa ebipange ate mukutandika tetwakuba bipande newolaba